to aroha e kore motu kei konei au I ngā wā katoa ka taia e tāua tokorua te hanga